ye mukwano gane buso libera wange wadam tieru licha nondaga mu maso gabanji nalindirira sakowa kufumi tusepo abawala basenda senda pepe abalala ne basota sota ajijijiji naena kumangolwa si kuba nalimanyeze che ninda ebyange byona dalimu gwe masombira wange emere nunji najiraba mugwe abana balunji mugwe esanyu buli musajja lyanoonya liri mugwe kenkufunye mmaze nze sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza mama ebyange byonoonya biri mugwe nze sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza bebe ebyange byonoonya biri mugwe abalala mbalabanga bisikirize mama ebigambo mbirabanga lufate nkwe musana yajaja tekunkulage tomukwano gwe ndina gukoweka leka ndayire njagala gweweka siri kugatika kimuli kyange ajijijiji ndiba nawe paka bukate sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza mama ebyange byonoonya biri mugwe sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza bebe ebyange byonoonya biri mugwe
The New Eagles.
Teri teri baswamye abaleta bolo kusobagambe nakulonda nende kawa balala wabasinga olina size jenjagala wento kafiga keko kasufu agamaso gatumeza baby gegande sawo abalala bali era bomula
siterera ebyange nyabo
bibyo byonna nalonda nange
sirikyusa ebyange byonoonya biri mugwe
era bomula
siterera
ebyange nyabo nalonda nange
sirikyusa ebyange byonoonya biri mugwe
nze sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza mama ebyange byonoonya biri mugwe nze sijja kulaba nkana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza bebe ebyange byonoonya biri mugwe nze sijja kulaba nkana